gudoomiyaha samafalka gobolka Bay ahna siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Aadan Xasan Maxamed oo shir jiraayd ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa bulshada gobolka ugu baaqay inay ka digtoonaadaan qataraha ka dhalan kara roobka guga ee urtay. Waxa uu sheegay in dadka ay ka fogaadaan meelaha biyamareennada ah sida buundooyinka, waxa uuna sidoo kale baaq u diray shirkadaha korontada. Gudoomiyaha samafalka gobolka Bay ahna siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka qayb qaadan doonaan samata bixinta bulshada.
Roobabkii ayaa Maguumba deegaanada Koonfur Galbeed ka bilaabay intii uu ka jarnaa iyo bilil aan dhafay dhammaadshee baa way bilaawday roobkii guuga oo ka bilaawday deegaanada Koonfur Galbeed iyo gobollada Soomaali dhammaantiyeedba. Marka way muhiim ahaa inii oo walyar una iska wacyigeliyeyna inii roobka Rabbi subxaanahu watacaala raxmad rabbi uu naxariis walbana nuqsaankeeda yaa la tayal re roobabka faa'iidina leeyihin khasaarena sheena koraan lamadaba. Marka inii oo tan faa'iidadina u faa'iidaysino roobka inii beero una abuurana dhinaga oo negatifeka mise faa'iido daradana ku taxadarna dhibka usu sheena karo roobka khasaaraha iyo dhibka usu sheena karo way rajay bulshada reer Koonfur Galbeed inii isi sax ah roobabkii uu ku faa'iidaysan doonaa insha allah. Way ilaahayna ku rajeyna inii roob usu naqdo roob oo nimcadiisii iyo naxariistiisi leh faa'iido weyn in la bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed. Tan guud anu fadaa way buwaafareynta bulshada la wadaagow inii oo roobabkii curdi khatartiyo laysku ilaaliyo khatartiyo laysku ilaaliyo markaana lahaa waba kumid ahaan roobku way sheeni koraana khatar dhimasho sheeni koraa inii in badan lagu taxadaro may nuglaadayihin dhulkii ee nuglaada derbiyadee nuglaadayaan walaas oo dhanba way khatar yihiin ahaa nolola bini aadanka ayaa khatarka iyin. Marka inii qofka shaqsiga ah isku taxadaro may la reeyihin mas-uuliyadda koowaad ee nafta number one iyo number two iyo number three adigoo saaranta iyo wali mas-uulad qoto wali aad dhalli iyo wali mas-uulad qoto markaasaa may lahaa nadaday dowladdii iyo yani bulshadii inteeda kale ii heedoogii iyo markaasaa ayaa bulshadii iyo mas-uuladii haadiray. Laakiin number one naftiida adii mas-uulku ah inay khatarta si aad ku ilaali karto aad ku ilaalina xilliyada roobka oo kale may dhalado kore ahaa khataro kale oo ay ku mid yihiin korontadii oo kale. Marka bulshada may ku degaana inay in badan ay ku taxadiraan meelo khatarta ay ka aragaan mise meelo khatarta ay ku dareemaan. Shirkado biyo adeega korontada iyona way lanaha inay in badan shaqaalihii heegan la geliyey hoob dhul ku nuglaada way dhihi kortay inay tiirkii mise baalihii korontada saarnayd inuu isu dumo walkasto suurtagal ah korontada hoob biyo deertoonayaana maanse kaluu noolo kasto iyo dilaasa. Marka in badan way iyona yani shirkado adeega korontada biyaha iyona faraan aha inay oo in badan ay ku taxadaraan khataraha korontadaas ay ku kooyi karto may lanaa wali oo yani dayacaad ah wal iska xisaabta ma doono dayacaad marna inay laysku fiirsado masuud galaas may lanaha in badan hay ku taxadaroy khatarta ku kooyi karto yani korontada iyo walada kula hariir.
Shaqaalaha gurmadka degdeg ah oo wata gaadiid kala duwan ayaa loo diyaariyey si ay uga hortagaan khataraha daadadka.